kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Wanti natti mul'ate waa lama qofa biyya duniyaa kanarratti of jijjiiru yoo yaadde yookaan barumsa darajaa guddaa geessee barumsaan beekamu yookaan immoo hojii kee daldala kee baltee daldala sanaan itti eddee guddaa gahuudha. Biyyi kun immoo sanaa michaa.
Keessummaa keenya kan qophii misooma akkana jedhe walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina. Nagaan keenya bakkarraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa. Bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sin haa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 7 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mariin araaraa gareelee sudaan kibbaan malee xumuran arganne matoota do'arraa keessaa tokko.
Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara namootti sin deebisa.
Jaarsummaa hoogganoota biyyoota Afrikaa bahaa ja'an dhimma qooddannaa aangoo mootummaa ce'umsaa irratti kan Finfinnee keessatti dubbataa turan gareeleen Sudaan kibbaa wal morman lameen ammallee waliigaltee irra hin geenye. Bayii tokkorra akka ga'u abdiin qaba kan jedhan ministiriin dhimma alaa Keeniyaa Amiinaa Mohaammed hoogganoota biyyoota lameenii galgala kana akka kallattiidhaan walitti dhufanii dubbatan dubbatanii jiran. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Pireezidaant Saalvaa Kiir Riek Machaar ammayyuu waliigaltee irra kan hin geenye yoo ta'u kaleessa waaree booda mariin kun yeroo jalqabametti hoogganoonni Keeniyaa, Ugaandaa, Jibuutii, Sudaan, Somaaliyaa fi kan Itoophiyaa argamanii turan. Falmitoonni gamlameenii hoogganoota kana duratti falmii isaanii kan dhiyeessan masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti ture. Sana booda garuu gara hoteela Sharaatanitti mariin kun kan geessame yoo ta'u achitti hoogganoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa duwwaatti argame. Halkan kaleessaaf har'a ganama marii gaggeeffame irraa bu'aan argame tokko iyyuu hin jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa fi kan Keeniyaa Sharaatan irraa gara masaraa mootummaa Itoophiyaatti deebi'uudhaan hoogganoota IGAD ka biroo wajjin marii kana gaggeessan. Yeroo ammaa kana waliigaltee irra kan hin ga'amiin jiru yoo ta'u hoogganoonni biyyootii kanaas yeroof addaan faca'anii jiran. VOA'tti yeroo gabaabaaf ka dubbatan ministirittiin haajaa alaa Keeniyaa Amiinaa Mohaammed waa'ee marii kanaa abdiin jira jedhu.
Talks are going well and we have just adjourned for a little while to allow for the parties to have direct
mariin akka gaariitti gaggeeffame yeroo gabaabaadhaaf mariin kun addaan cite. Kunis paartiileen kallattiidhaan akka mari'atan carraa kennuufi. Waan gaariin kana keessaa argama jennee eegganna. Waan gaariin kunis kan gamlameeniif tolu jechuudha jedhan. Gama kaaniin marii kanarraa abdiin akka hin jirre maddeen itti dhiyeenya qaban ni dubbatu. Pireezidaant Saalvaa Kiiriif mormituun isaanii Riek Machaar yeroo ammaa kana marii itti fufanii jiran. Mootummaa ce'umsaa waggaa lamaaf walakkaa turu keessatti attamitti aangoo qooddannaa isa jedhu irratti gamlameen waliigaluu ka dadhaban.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti dhoohinsi ATM yookaan immoo maashinii baankii maallaqa keessaa baafatan biratti dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 8 ajjeese kabiroo hedduu madeesse. Dubbiimaan poolisii Mohaammed Aruunaa akka jedhanitti arra kakutaa baawuchii keessa jirtu magaalaa Azaree keessatti motor baayisikilii lamarraa dhoosame dhukaan kun. Gama biraatiin immoo achuma Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti loltoota mootummaaf garee finxaaleeyyii Islaamaa Boko Haram gidduutti walitti bu'iinsa uumameen uummata siivilii irraa namoonni 16 hidhattoonni finxaaleeyyii kurna hedduutti lakkaa'aman du'uun gabaasamee jira. Namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni roobii dabre magaalaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti argamtu Halum Fatori weeraruu isaaniitiin sa'aatiilee 12 wal waraansi belbelee jedhamee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keessumaa namni Aminu Ahmad jedhamu akka jedhutti kanneen humnoota waraanaa chaad, Niijeerii fi Kaameruun irraa gargaarsaaf dhufanii waliin ta'uudhaan maadhee gamtaa biyyoolessaa ka biyyoota mara gidduutti tolfame keessaa loltoonni Naayijeeriyaa ba'uudhaan battaluma finxaaleeyyii sanatti dhukaasa banan. Wal waraansa sanaa booda waraana mootummaa Naayijeeriyaa hidhattoota Boko Haram keessaa eenyu akka magaalatti dhuunfate agammaatti ifatti hin beekamne. ከረጋ ጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ቻይናፍ ጃፓን ዋይ ሀሪሮ ግዱ ሳኒረት አሳወገገ ሰንጡምረቹት ዲያታጅሩ ቢዮታ ዱኛረት ዲነግዴድ አለመፋፍ ሰደፋታ አንከነ ግዱት መሪንገገሰመ ሀሪሮ ሳኒ ቀበናዌ ቱሬ ኦልካሱዳፍ ምልካይነ ጉዳዳ ጀደመጅራ ሚኒስትሪን ዲማላ ቻይና አከጀረንቲ ቢዮን ለመን ሱተሱታን ዲማ ፖለቲካ ዲማ ዲፕሎማሲቭ ከነገጉም ሳረት መሪያቹዳፍ አከስመስ ግዱ ሳኒት ወለመንታ ሲያሳ ኡሙዳፍ ወሊገል ተረጋኒ ጅሩ ማሪን ኒ ከም ዮማከገጌ ሰሙፍ ማለከተው ሰደባ ሰሜን በከምነ አገማት ቻይናኒስ ከነዱባን መጋላ ቤጂን ከሰት ቆንስላ ሞቱማ ቻይና ያንግ ጄቺፊ ጎርሳ ነገጉም ሳቢዮሌሳ ጃፓን ሻንታሮ ያቺ ግዱት ማሪገጌ ሰሜን ወሊገል ተከነረጋሚ ጀረመጅራ ተውዝገሩ ወገኖን ቢዮ ተለሜኒ ዋይ ወልፈል ሚዳንጋ ግዱ ሳኒ ከገላነ ቻይና ባረት አደዱም ማጅሩ አመነኒ አከረኮንኩን በበለን መለቲን ቷቹን ደንዳም ከወሊን ኡሙቭ ጅረንተው ዱበተኒ ጅረን ራሽያን ከነን ኩርነ ሄዱት ለካው መን ታንኪሌ ሜሻሌ ወራና ጉጉዳ ራሳሳፍ ሎልቶ ተሼ ገረን ናኖ ሞቱማ ክሬምሊን እንደገረሙ ዩክሬን ባህት ጌሱሸ ሞቱማ ዩክሬን ዱበተጅራ ዱቢ ማመነ መሬት ከነጋ ቢዮ ለሳፌ ኢትሰ ዩክሬን አንድሪ ሊሴንኮ አረከጀደንት ዮጥቃቴ ታንኪሌ ሶዶሚለም ሜሻሌ ወራና ሁዘር ኩደጃ አከስመስ ራሳሳብ ሎልቶተ ኮንኮላታ ሶዶመት ፈያማንቱ ራሽያራ ዳንጋ ቀጣምሩዳን ዩክሬን ገመ ባሐሰኔ ወልወራንስ ሳይትሊ ዲግደማ አፍሪፍ ጌጌ ሰመኬ ሰቲ ሎልቶተ ዩክሬን ሻንቷጀ ሰመ ከነን መዳዋኒሞ ኩዳኒ ኦሊጀዱ ሊሴንኮን ወዴፈኖን ሳኒኩን መደወለባን ምርከኖቭኔ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ አሮገኖተ መነመረ በከቦታ ዮካን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ እና ማሪፍ ዋማኒት ገረ እስላሚክ ስቴት ወራኑዳፍ ማለቀ ደበለታ ቢሊዮን ሄዱ በርባችሱ አከረጋስ ዘሙ ጋፈቹረት ከዱበተንተው በክሰኒጅረን ጀልቀበቶር ባንከናራ ኢፍሰጋዝጤ ሶታፍ ከነኒን ከንከነዱበተን ፕሬዚዳንት ኦባማን ጉርሙ ፊንጣለይ እስላማ እስላሚክ ስቴት ጀረሙ ከኒራቅ ሲሪያ ከስታ ወራኑዳፍ አኩምኒ ወራና እየመሙፍ ሆገኖ ተመነመሬ ለመኒ አከጋፈቹ ጅረን ኡበቺሰኒ ጅረን ፍለኖ ሚሴንሶታ መነመሬ በከቦታ ከመነመሬ ሙርቲ ሴራስ ጌጌ ሰመረቲ ፓርቲንሳኒ ፓርቲን ዲሞክራቶታ መነመሬ ለመን ከሰትዩ ኦላንቱማ ዋንደ በብጀቻ ሞርሚ ሰገሌ ሙርቲ ሳተይቱ ኢሳኔ ገተጀረሜ ጅራ ሁዱና ማብቀም ከኑ
ከረገ ፈታጅርተን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ በዳሲ ሙዚቃ ቢዮሌሳ አፉርተሚ ሰደ ተፋን እንገድ ሰዳሰሸን በረኩማላማ አፉር ናሽቪል ቴነሲ ከሰቲ ከነሜጅራ ሚራንዳ ላምበርት ወጋከነ ከሰቲ ዶርጎሚ ጎሰ ሰገሊን መቃንሸ ከዳሜ ዮተው በዳሰሸን አርገት ጎሰ ሙዚቃ ካንትሪ ጀደሙን ከበከምቱ ላምበርት ኡምሪሸ ሶዶማ ወለቀንጤ ግዱቲ ዶርጎሚ ተን ሲርበሸ አውቶማቲክ ጀደሙን ዋንጫ ሰጀልቃ ባርገት እንስ ኩኖ
Quarter in a payphone drying laundry on the line watching sun tea in the window pocket watch but telling time seems like only yesterday I'd get a blank cassette record the country countdown cuz I couldn't buy it yet if we drove all the way to Dallas just to buy an Easter dress we'd take along a Rand McNally stand in line to pay for gas god knows that shifting gears ain't what it used to be I learned to drive that 55 just like a queen three on a tree hey whatever happened to to you
Randall Lambert heddu galate fanna. Edadi Berlin kanitti digame wagga digdami shanaffat kabajamuuf jira kanarratti tuujubeen gabaasaa guutuu qabdi.
Burkhard Weigel namoota Germany akkan barbaadaman keessaa tokko turan. Berlin gamadhiyaarraa kan ta'an Weigel bara 1960 moota keessa edada Berlin jala ujummoon keessa darbamu akka qotamu gargaaran namoota lubbuun afan keessaa tokko Burkhard Weigel.
Man schaltete alle Gefühle ab. Ich habe alle Flüchtlinge gefragt, ob sie Angst gehabt haben.
I asked every escapee.
Namota milikan marayo isan sodatan ta'en gafadde. Tokkon saniyyu enna milikan sanattinan sodadde kan jedhen turre. Martinu kunnu baasa jedhan yaadan. Anis sirrittan hojiirra oolchee jedhan. Weigel paasporti forjidi ta'e hojjechuudhaan beekamu. Konkolaataa kaadilaakii jedhamu bifa haaraan keessa isaa hojjetanii namoota keessa dhoksan. Dhibbaan kanneen lakkaa'aman gama dhiyaatti baqachuu danda'aniiru. Sun hojii barbaachisaa an jireenya koo keessatti hojjedhe keessaa tokko. Namoonni akka walaba ba'aniin barbaade. Dhuguma sun anaaf hojii baay'ee qalbii koo naraase ture jedhan. Bara 1960 keessa aangawoonni paartii kooministii namoonni Jarmanii gama dhiyaarraa gara bahaatti baqachuu isaanii nuffan. Hagayya bara 1961 naannoo Berliin gama dhiyaatti edada dhaaban. Waggoota ittaanan keessas edada magaalota lamaan adda hirutu ijaarame. Yaadannoon edada Berliin ennaa kabajamutti edadi sun hagi tokko seenaaf ol kaayameera. Axel Klausmeer, daayirektara siidaa yaadannoo sanaati.
It was absolutely terrible. It was the entire population was shocked and one couldn't believe.
Ummatti kan baayye nama jeequ ture. Ummata maratu rifate. Eenyuyyuu magaalaan guutummaan halkan tokkotti addaan qoodamuusa amanuu hin dandeenye.
Edada sana diiguutuu yaalanii namoota 138 dhuman. Gareen warra miidhaan irra ga'e falmu lakkoobsi sun gara 70 ta'aa jedha. Xumura bara 1980 mootummaa Jarman gama bahaa irratti mormiin ka'e. Mormiin Leipzig keessatti ka'e gara Berliin gama bahaatti babal'ate. Aangawoonni wayita isaan uggura imalaa kaasan. Ummanni 10,000 lakkaa'amu edada sana gama bahaatti walitti qabame. Sadaasa sagal bara 1989 dhukaasi tokko utuun dhukaa'in edadi sun diigame. Waggoota 25 boodallee yaadannoon sun ammayyuu qalbii namaa raasa.
Dubraa sa'aatiin walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbeera isin biyya jirtaniif immoo galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 45 kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun 7:2 al tokko kan dhiyaatu qophii misoomaati. Qophii keenyaarraa kana keessatti dargaggoo Oromoo magaalaa Niyoork keessatti mana juusii Oasis Jimmaa Juus Baar jedhamu banatee daldalaan milkaa'ee soraa fudhatee dhiyaata. Kunoo.
Ayyalama kam ooltan. Namni ardaa waan isarra dubbachuuf yaa'u jiru kun Abduu Salaam Abbaa Jabaliiti. Abduu Salaam Abbaa Jabal namganna 33 bara 2004 jechuun ganna 10 duratti Ameerikaa dhufe. Ameerikaa keessaa immoo mana haattan jiraata. Niyoork mana haattan jiraate jechuun mana haattan nam hin beekne lafa daldalaati lafa biizines seenter Ameerikaaf iyyuu lafa biizines seenter yookaan ammoo daldala jireenya Ameerikaati iyyuu jireenya Ameerikaa ta'a addunyaa keessa ta'a harka qabdu iyyuu isii otoo kan jennu Niyoorkii fi Londoni gabaayan addunyaa gugurdoon. Abdul Jabaal abboo ammoo nama daldala qabu daldala isaa maqaa Oasis Jimmaa Juus Baar jedhan. Abdul Jamaal guddoo si galateeffannaa. Mee laftan bara 2004 dhufee jettee akka asitti biyyitan dhuftee fakkeenyaaf biyyidduu seentee lafa hedduu baatee lafa hedduu keessa dabartee as geettee dhagaye gaafa ganna 15 Saawud Arabiyaa deemte jennaan biyya si deebisanii achi ammoo Jibuutii deemte Suudaan deemte fula hedduu qaxxaamurteeti Ameerikaan baate jireenyaan waan hedduu milkaa'aa deemutti jirta. Gabaabumma teessaa kaateessaan baate fakkeenyaaf
gabaabsi daqiiqaa tokko. Abbaleessa kiyya akkuma tibeenna beeksifte maqaan kiyya Abdi Salaami biyya kana dhufuu yaaduun koo waggaa hedduu ture garuu bara 2004 Niyoorkiin galee jechuudha. sanandur akumata jette biya adda adda ke sede mudan jirenya ko waye sudaf kanafuni biya ba he sudi da kuyale acci de bi e na kabani de bisani karajibuti tin de bi e de mu yade acci tin tane biya ke sas bi yuma talat de ke sa kara adola de me worki ko tudan karammo mizan gambe la le de me la fa worki ko tudan jirenya ko waye suda danu yade ture hata umalen tane tuma zatti kara kenya de me barakuda sagali sagal tami sagal tan kenya sene wagga shan biya kenya ergan turen boda biya kenya ke satis ta kantenye hojia dadda tin nam kenya gargaru dan namota oromo ta ambakatani biya kenya ke sajiranu walin community wajjenin mana refensa bana chudan akuma kana table tennis harka koti mukarra tolce ummatota ijolle amalle mana barum sanin jiru wan bakata ta anif entertain goda ezalle ejirenya ko yesu da fa danu ya den ture akwan biya kana sene wamtinat mullate wala maqofa biya duniya kana rati of the jiru yo ya de yo kan barum sadara ja gudda ge se barum sambe kamu yo kan mo hoji ke daldala ke bante daldala sanan iti edde gudda ga huda biyu kun mo sanami chaada akuma te be crypto man hate de tum biya duniya la namoni sore sata an namoni daldala ya danu na madufani ya tuwa ni tiga hanu wagda sa denna tifudate mana kana banuda akuma te beitu formesini gaha dadda nargatu kana kesati wagda sa deti hojidu magido utumano jadu finally ganna kuma lamaf kuda lama tuma kesati mana kana argate wagda toko kesat New York kesa mana juicy sadar kashana fadatina basani waguma toko kesat amma daraja kana ranga hejira jechu
sadar kashane so raje chu New York kesa sadar kashane so siba sanje chu mo New York kesa mo America kesa
New York kesa yi New York kesa aka CBS news channel in everyday manina madi hala juicy hala fayyatin hala addadatin madalani garana mashana fala fidani jechu
aha akuma matiyete oasis jimma juice bar jechun kunen mana juice ti wanedu juice gos gosa tigurgurta namen man kan kedufu nam america bebe kama fa fakenna fa namaka samuel jackson fa cronel west fa namedu namen man kan kete nyate duge juice illachulufu fakenna namedu tate jedani ti new york kezet akuma tellenjete television cbs columbia broadcasting service edu dabaletin edu wan kan kedubat akam nanje chu jirt kanat fuladi ko kaate fula guddo gette akume jette gan kudani shanit jireen kan ke jijiru fane du taate as gette tena mo fakken adunya wada ka sente tena wane du argette milkofte jireen kan ke yadi kan ke namdu wa yesu jira sille jijire man ta kan si jajjabes
wamtina jajjabes akka abanki yetna guddi feto ko fa abanki ya maga jimma ke sadalatani magala tiko badiya ke sajiratu turani badiya san ke sa akaro modelita ani ummata gargara tunani aka sadarka fayyatin sadarka danyummatin utu ofin kaben saaku da sadde jala hujjatu turan badiya ke sata ani galgalaf ganamo bukunnan kaban turani isantu ji akaro modeliko ti natani akan jirenya ko waye su kan goda na baki
naha manjusi kan ke kunene manjusi tade binuti oasis jimma juice bar yete te New York kesa Manhattan kes jirta maal fa kesa gurgurta
yani kiya daldalan tur yani kiya akuma banki ya ganda nijiru ratti ummata gargaru dan karafayati kara danda ummata gargaru ture yani koi bakkan nagari ummata kotif nanun kesa jiradu community kesa jiradu responsibility an gahe ana raiga mukannu fin ture je chu gahen kunin mo Manhattan Harlem je da Harlem je chu guddesan sai na kabesa bakatae bakka guraachonni biya kanatti itti asra qobaatti ifamani manniya ta fayyanin jiru jara ka McDonald jara ka fast food je da mani ummanni ganda sana jira tu wurra dibe fayya kabanu diabetic blood pressure wanti danun obesity gurgudda kanature yanni ko wazza kana gargaru daf alternate nyata fayya ganda kana fidu kesati tiye fadetur kana fi more successful kananta ef ummata kana gargaru dan wan ganda kana kesan jirre juicing ko aka karasa dit menu ko karasa dit ko da meje juicy smoothie juice pharmacy suni one fayada yo diabetic ila barbade juice diabetic in kopesa wormo kilo jara hirisu fedanifis one kasi jechuda one kamanama hirise physically kakade jechuda kanaza one ant ye fadef bichu kanaza nagar gare ren snat fakat are rakun
nam daldala kan ke handal dalata o barbade nam jirenu fi wayesu barbadu man gorsit man jettan nam man sirra barat
yom biye kana dufu harka kullan dufe wa to ko fudde on tan dufe ndiru kana je tuda abdi guddan ka bature biye kone biya freedom in tijiru hojja chudan desa bara chudan desa iban addale sirandiru e tudi lamma fa on tan nama himu yo jirate wan jalla to tokkor yo arge erat gargasa adda sejira council ay sigodu wana ti barba dadad material stay moral stay koranno adada wanjiru sanaralle argachuni dandessa jajjabatani yada ofitu gadin kabin ittiyo hojjette bakkatinge nindiru malif jennan america womtizi nagese namota murazane yo steve job yo fulatte hadda apple duniya zati mercedes garu botan apple bahe america la wanta targetu duniya kana ratumti biye kana fi jechud so individually namoni huina kabanu namoni irre kabanu yokani mo morali kabanu wanti jarihino jannenjiru jechud
dansa tanamale man kabde jechunki ya daldale dibina tikabde fanjira gandika han keset
ama projecti lama wayin kaba ofirka projecti suni documentary gandan jira duke sama na hatan har lamin ratti ye fadde documentary ibeni akamiti dana chuden de mal ra diben kun fuden da e kanje duratti hojjatan jira
diben man
ibena mana monni fufurdan kun ni argita ganda ke setti diabetic indanu hay ka e jira na monni alazma womti ibena ti duben fayaje tu kana ma tu kasu dan da eje din ga filla masadi na mota gurgudda da diese na de bisu ndan den yani moti be kana womtanage womti ganda kana ke sa mare jiru nyata ratti nyani fayan jiru fast food an geda murayi kana ratti documenti
hojje
chunjira istide mujira jacha na wajino jachuda
hojje ta gam qabda
gafa ne galu manati kola qobu makay yane gale hatu male amma hojje ta garana masadde tin qaba
dan saye abdul salam abba jabal abba oasis jima juice bar mana juice itugurgurani manhattan new york manhattan kesjira kopi miso mata ratanuma ansora halakeeti nagata abdul salam
aye nagata
kada ke fatar tar radio sagale america saganta fano romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammata united states calakisu sinif esina
mormitota fumnoti nageegumsa giddutti walitti buinsa umamettan sudan burkina faso keessatti ango kan qabatan hogganonni warana motumma ceumsa martinu ratti wali galan kan undeesan ta ubeksisan president blaise compaore bulchinsa sani kan woggoti digdami torba umuri dere fachuf hera biya kan foye santa u enna ibsanitti mormi ka ittan sudan waranni ango qabachunsas ummata kuma lakkaamu biratti mormi dhaqqabsiise presidentich torban darbe ango rabu ani biye erga gaddisani booda waranni ango motumma qabate hogganan warana leetnant colonel isaac zida fonqolcha motummaatin ango qabatan himanna jedhu tasgabbeesuuf enna dubbatan humni warana ummati hogganan ratti wali gale erga filate booda ango motumma caumsaatti dabarsaa jedhan hubanno ijoonu tiqamnu jedhan ziidan qaamni hujiraawwachiis motumma ceumsaan geggeeffama garu caasaa heera biyyaa keessatti haalawwan attamiin akka deeman itti dhiyeenyaan hordofnaa jedhan ziidan kana ka dubbatan magaalaa galma motummaa biyyattii wagaaduguu keessatti ibsa diplomaatotaaf kennaniin ennaa ta'u motummaan ceumsaa kan itti hundeeffamu yeroo murtaa'e garuun kennine gamtaan afrikaa garuu burkinaa faasoo mootummaa ceumsaa siivilii akka hundeeffattuuf yeroo guyyooti 15 kennuun isaa yaadatama yuunaayitid isteetsi har'a burkinaa faasoo keessatti haalli jiru ishee yaaddessa hokkara geggeeffamuun lubbuu baduuf qabeenyaan manca'uun nu gaddisiisa. Kanaaf paartileen martinuu heera biyyaa kabajanii aangoo walitti dabarsuun geggeeffame gara filannoo dimokiraasummaatti akka seenamu irra deebi'uun waamicha dabarsina. Gama waraanaas haa ta'u gama kabiroon jeequmsa amma jirutti fayyadamuudhaan kallattii heerri neeyyamnetti deemuuf yaaliin godhamu yoo jiraate mormuudhaan ijaarsa sirna dimokiraasummaa biyyattiif deeggarsa uummatichaa kabajuuf hordofuudhaan akka hojii hojjetan ni yaadachiifnaa jechuun gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessa.
Dhaggeeffatoota keenya kaalendarii yookaan dhahata yookaan lakkooftuu ji'a kan VOA'n bara 2015 qopheesse kanneen barbaadan teessoo xalayaa yookaan kan mana poostaa irratti isinii erguuf waan danda'amuuf teessoo irratti argamtan kan xalayaa nu ergaa. Hedduun keessan imeelii keessan nu ergaa jirtu inni kun sirrii miti. Karaa feesbuukii keenyaa yookaan imeelii keenya teessoosa hornofafrica@voanews.com yookaan immoo horn@voanews.com jedhaati teessoo lafa jireenya keessanii nu ergaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa matoota duu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Jaarsummaa hoogganoota biyyoota Afrikaa bahaa ja'an dhimma qooddannaa aangoo mootummaa ce'umsaa irratti kan Finfinnee keessatti dubbataa jiran garee leensuudhaan kibbaa ammallee waliigaltee tokkorra hin geenye jedhamee jira. Ba'ii tokkorraa akka ga'u abdiin qaba kan jedhan ministiriin dhimma alaa Keeniyaa Aminaa Mohaammed hoogganoota biyyoota lameenii galgala kana akka kallattiin walitti dubbatan beeksisanii jiran. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti dhohiinsi ATM yookaan immoo maashinii baankii maallaqa keessaa baafatan biratti dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 8 ajjeese kabiroo hedduu madeesse. Dubbihimaan poolisii Mohaammed Arunaa akka jedhanitti arra kakutaa baawuchi keessa jiru magaalaa Azaaree keessatti motor baayisikilii lamarraati kadhoosame dhukaan sun. Gama biraatiin immoo achuma Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti loltoota mootummaaf garee finxaaleeyyii Islaamaa Boko Haram gidduutti walitti bu'iinsa uumameen uummata siivilii irraa namoonni 16 hidhattoonni finxaaleeyyii kurna hedduutti lakkaa'aman du'uun isaanii gabaasamee jira. Chaayinaaf Jaappaan waa'ee hariiroo gidduu isaanii irratti haasawa geggeessan xumurachuutti dhiyaataa jiru jedhama. Oduun namaa qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965, 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.